Studio Kalangu kettinido eden gondi yamde joy mintaji sappo e jowon ko vittori kibaruji mon e fulfilde commune Omar Hamma janganto hande ni ko kibaruji meden kaltana do filla nyaw kolera la tingunu tokkiti wangude to enda de leydi meden Niger nimbe sappo e dido kambe mayi e temedido e chapande jenay e nayo ko tawda e ngu nyaw de departamentji nay di loktoro jomun kayta madawa malbaza e koni dundu no der region tawa ina tasini der departement ayar woni lokoloji kewdi mabbi gam alla e rafindenagu dey mosalaji no don tefe kwat tawe besukabe kojje take jandeji mudu enda der lokoloji geddu nanne yawtere mede pidina hande yartana en der region motawa to bandi min adama dawaki ye yewti dey e sigila mo fedde UNICEF wona wada kwata tawe dum woni joda kalen wada ma fardelu no sukabe rewbe illu jonay der ridi be kebeni rididi e kebani dum nafaka sanne cukale dengel dubi sappo e taccalingel dewgal ko babi dum tindina bare jamirte mo yerno kali ranno mi on der ko e kibaruji mede du woni der lokotoroje departementji nay madawa malbaza e keta e koni der region tawa himbe keme dido e chapande jenayo e nayo kam e nangi kolera ko der mabbe sappo e dido mayi dun doni labi goddi ko jama kwatabe be nyawbe ko janama teddengi yerno Amadou Adamu horejo dun woni ano sarusi kawjide cellal nimbe der region tawa wino wakati Abdoulaye Awsukou yottide makko
hande do fille loktoroje nay be nyaw kolera o tawader cekantaraji mum himbe keme dido e la soji nayo e sappo e nayo nangi nyawgu himbe sappo dido mayi der mabbe mayo be fudu wuroji mum e mayi fadde nyawgu anditani amma ko dum anditani gu golle mawde gada ton der saru suji kawjidi filla durwi didde nyawuji daboji himbe gomnati e pelle balle roje du gaddani himbe balla safareji bolum du himbe gonano nyawte himbe du gattama pirta ko e jamaare do no wade de goddo nyawi e do nafakka labal dum du ga hebude mosala nyawgu
nani fabar joni bien hano do lawol gol suudu kite hoji illu handen warai dum woni jami e gomnati leddi meden Niger nimbe be jarki ndiyam waddanno sadarma kokke cede moytugol gaccele cibir region maradi don dodobi mun sappo e jeetati ni minister kawjido filla kawrol arzuku leddi meden Niger asawe bitti do woni ko nodda to suudu saware député be mem gam o jamtine do majjon kanko minister oni o hali ko gomnati no hojam labi fu kandudi kwattawe tokki lawol gol suudu kite hoji dey o tabintinai nyalande de cede hokkete nimbe mane de dum hantata keval sukabe jangobe de lekoloji potordi e der wuroji Inates departement mo ayer region Tillaberi dum woni njoppi jande alla e rafinde nagu ko tawato endam ko wadi jombe badeji kewdi ndogoy fadu o sadon mo hebane mosala sukabe be kojito jandeji mudun der lekoloji goddi dekido e maire Inates o windi talkuru e neldude ministre dum woni kawjido filla waddugon balla gaji doni e mbien fawari joni fedde ACR kwattawe be sukabe jangobe ngadanama forage uji toyarte ternan fuday Ahmed noddi biete da selek agal Mohamed didabo maire on nani ko wi
lokol cinto no wodi manga jaji nyamdum talfatat du no wodi manga jaji mu sukabe jangobe ben kay e sarobe en gondi min bi sukabe cinagar gar janga inisku gan don buri badade be talfat bendu no bawi jangi lokol cin saletan amma sa donna am mawdan woni diyan woni wala da cekantaraje den denne sa himbe jehi mayo tefuidan dum du waddi komi jami fedde croix rouge leede duniyaru e minister kawjido filla waddande himbe balla duro basana himbe be forage uji ton tarhabu gam bututude to raji mabbe sukabe bendu no bawi cubi to jangi tin salatin na in lisku
Hande noga yedidi Oktobra wani ko sukaɓe jangoɓe le l'école togolle hokkugol habaruji ekkitite to inditira iftek naati jande ko duɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeetati yaade duɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum. Noɓe jangoɓe keme joyo ko hitande hikkande ƴuwoɓe nder région ji ɗum woni mana mbi'e nder leyɗe men Afrika nonni kewɗe. Yeru no Mohamed Abdulatif wiri ardiɗo Sarus kawjiɗo fila kokkugol habaruji e nimɓe ko Moktari Mohamed yewtidi e makko.
Hande l'école amin naati ir jandeji jeegom min godi ɗo der l'école amin o. Min gaɗay fu sigila ɓeydude jande heregom. Jangoɓe amin hikka heeɓe no hemre e lasoji nayi e sappo e jeenayi ko hanaɓe gomnati waddi hikka. Nde ɓe ɓeydama e hiɓɓe ɓen ɓe gaɗan kamɓe keme joo. Miɗen godi warɓe iwi leyɗe Yasin no janga ɗo to amin. Misali himɓe Tchad, Togo, Benin, Mali waɗan ni leyɗe jeetati ɗe himɓe mum tawa ɗo iftik no janga.
Nanni laabi kawjiɗi golle a hakke hokkoɓe habaruji ƴewtinaki mum waɗama hakkunde ministre kawjiɗo hokkugol habaruji e pelle jinganoɓe hokkoɓe habaruji nder jeɗɗire nde. Ɗum doni nder jeɗɗire wittinde nde filla itte ɗum woni nawtortoɓe hiite kuran joɓanta ORTN kamɓe rafi hokkugol lawol cuuɗi gonɗi jonde e hoore mum keɓa ɗo enda ɗum woni yeynugol to campagne ji gomnanti. Ɗum woni ko filla mum wadda to enda. Nani ardiɗo ɗo endan ano fedde joom e radio ji e télévision ji biyeteɗo Saibu Mamman ko wi Michel Deji ɗo hawrinde nde.
Première des choses, il y a la cagnotte.
Ne tawano har fila ko dart o RTN keddi himbe gollidobe e Nigelek fu ne deka do mu heba ko yobani dum dum du konna lawo lam ada dub ujune e kebe jere chapande jetati jaman seni kunche to joni ko radio je television ngadi fakke min bi hay hunde na han yewe ko hokkete dum wadde dum fukkine himbe peccere dum fokke ngedu mudum chagal mun no wonno ka senda ne tawa do fila ko dart yeynu gol kulle lawo lam kanyon ko ada kano lawo gol gol hoytinama ko wi ade magol ni won wi e yeynu gol gol en dum na hanne wadde dum na waɗede ɗum tan wonno hen ko ƴewtomi nder majju ni woni ko darta ko gomnati hokkoto yeynane e nder radio e télévision to ɗon enda CSC wino tirsi tawe radio ji e télévision gonɗe jonde koye muɗum ɗi hokke ko gomnati hokkoto ɗum enda caggal mum jokka so tama gomnati ne wodi kulle goɗɗi konna ko wawi haalde majjum ɗum daga junggo dow mum ɗum tabintina ɗum
noni inna dillahi wa inna ilayhi raji'un allahu akbar. Ɗum woni ano biyeteɗo Akilu Cisse gollo dande Sahel o heddaki kenganto en da mbiyen der gallu meden nyame caggal na walla kanko Akilu Cisse oni o gollanodo do anda dum wonder Sarusi kawjido filla cialal nder leydi meden Niger e mo hokka faande habaruji e dengal germane to enda dande me radio meden Niger e faande du ima tawale groupe dum woni filla gadugol theater to enda radio amfani Akilu Cisse oni o mayri e duubi chapande joyi e jeegon o acci jom suudu goto e cukale tato lamdo bawde teni do hinne ya jaddina de woni ko fijo leydi meden Niger hawjingo duro witengo Sambo yey to enda ko fijo leydi meden duniyaru inditirango to enda Sambo Master dum du jom en duubi chapande tati e joyi yade chapande nayi e joyi kambe jey to enda Casablanca leydi Maroc to fijo durwongo Maître Kader tan yey do inde leydi Niger kanko du wartidi e tamal darja ko ciarde boɗere yeruno maître Alzuma Hamidou Wir secrétaire général mum fedde leydi meden Niger hawjingo ɗum woni fijo durwo witengo Sambo o holli keɓɗano tammaji darje keɗo o wi bako ministére nde watta e ballagaji o keɓi koɓe gaddi. Soumane Amadou yewtidi e makko.
Maître Kader, c'était déjà un champion en judo. Il a l'expérience.
Maître Kader, omo jida, mbawde sanne non ko wete judo dum nder leydi Niger o makko fu wala. Caggal majju ndo waawi ko wete Sambo dum o janginama jande majju faawodi. Nder leydi Afrique wakkati fu se min jaari cuka meden do enda minen keɓa tammaji darje mawde mawde ko min keɓe no buri tammaji chapande joyi. Caggal mundu konna himbe andan ko wete Sambo de joni o dum faami fasukaabe ma fuddon naata e majju. Kano min keɓay hono wadude sigile mo leydi ndi fu hawra nokkure worre ƴeewe ɓuri waawi Sambo en endan saabu min ngala baawɗe waɗi joni duuɓi ni endan ko minen golla ministére nde hokkay min hunde fuu jokka minen noon no gollira ko min jogii ɗum endan
ni nder yewtire jamin pindinol komin gaɗanta on wakkati fuu do filla dewlina sukaɓe rewɓe law illunjo nayi. Hande on kettinanta kona Nafisa mo duuɓi sappo e jeegon jeyaɗo ley wuro winde Mbula ɓadangal gallu meɗen ñame.
Duuɓi laso jimmi ɓanga ɗo woni mo jimmi le woro cikku lobbu ay o bona o fiita o ñamina niɗɗo o yarna ɗo mi haaɓay mi doomi gina nafa duuɓi an yetto no mi wittama mawni seɗɗa ngam suka woɗa ɓaŋginede so heeɓi reydu no watta ko woni ne yara wala ko torore mama ayi maju kalengel mai dun kula mi minka kon en de debbo jodi do kay woda hebe banga me am bibbe mu ka be las be gollande no wodi yibbe de wala dir de wakar fu be ka jikuji mabbe fatta ro be ka tilsinte e se jow wiji da gorko o bubi eseede bangina wiya jotta ko no sutto ro yana warta na andi gorko goddo yidi gorko mo yidi de heba on do le dewga ngal munyal burtide ana kekki Allah bangine gomu ya adare warno boyle hefarinde seyde yaala ko solore seyri may seyde pera pere one wora cukalen gel may
der yewtere meden pindino ni jooda kaale gam hebude mo sala sador maaji dewlinde sukaabe rewbe illunje nay sigila non mo fedde UNICEF singi der gure hembre e sappo e didi le region tawa sikila on do nimbe pamani o wodi du on nafibe sanne misali del wuro rididi nafisa jondubi sappo e tati chalido dewgal chagande sarobe makko do woni abbi ko hemno tindino lobbol ko jabi yamirore de adama dawaki kanye tonani ko wadi
rididi wuro ngo wi'ete wonana kilo chapantati hakkur mud e tawado lawol koni don wonto sukalel dewel be tegel Nafisa wonna wada ngurna mudum kanyu e sarobe mudum kango Nafisa oni ko timmini kalaasi makko jeegon chagal mun non wonno ko fahanden o resana gorko goddo mo dubi nogay e jeegon jodi to na kodwar gan dewlamo Nafisa oni wodna dubi sappo e tati Nafisa na halana en do endan noy wonno o wadi ko hebi o sali dewgal
minana beldum majjum gan he lokkol tawami kada ndumi hii ko hewti wobbe wakkati dimanno higo am mi halani kan yeyi halano saarobe am mido hidi mi janga mi lato jangino mi wallira sukabe e saarobe mu
ngol lawol hun non ko wodi sanne heba kanadu kon nan chagal pirto ko e ko wada e tindini e do filla ko ndarto basi ko tawete e lay dewlingo suka law Nafisa oni o yeo faamo wi hono ko dewtande so mi faa wodi adam o kanyum woni baba Nafisa o fillake hono ni enda
kollitobe himbe no tawade wuro amingo sey dum foto diri kaden suka an o wi kan hida dewline illa joni ganno he jande wakka mundu dubi makko sappo e tati denne o humnay sappo e jetati bi adi din yawo dewlino suka woda do der wuro amingo suka debbo gom korima awrum na ko fetcha non du fa handen wakkati o minni tanno suka on nyaw sedda de yari neddo loktorore handen sey neddo boyi ko heba safare wara cedo du dudde
Ngolla wolni min teddini ngol sanne sanne min paami ngol du konna himbe fu faami fa wodi do fila tukale ndewo acce janga l'école e hadugol dewgal tilay kanyi hadugol dewgal law jowro wuro rididingo haali o wiata kenani Haruna Abdullahi
rewbe worbe fu handen ko e mu empirtake rewbe sukabe fu handen gattataake der kujjida hune no wadiri amin fu no welimi suka debbo subo mu hidi gan dewla dum no wodi sanne gande tilsinama jonde mabbe wadata
ngol lawol min jogotongol fa woda min pamtinangol fa woda gan kango ngol no walla min kada dewlude suka mo yottaake dubi sappo e jeetati dum wonno ko jawruno go haal
yewtere pindinol gol wadama der balla UNICEF
nan ni don to kibaruji meede fulfulde tili wadi duni an jooda yewtere jooda kaalen du woni an pindilol gadetende hande haltana do filam burtaki rewbe gadi ilu sappo e tati lewru men dubuji nere teme jene chapande jene e go kanjum wattiti do tatukol mabbe politika kirte to jamhirti
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jene e jene tobere enay fm
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Mainasorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jena Ejoy Topere Go FM
Birningaure
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jena Ejoy Topere Go FM
Dolbel
Do Radio Gorwal FM
Lamba Chapande Jena Ejoy Topere Go FM
Sai
Do Voix de la Tapoa
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Mayai
Do Radio Anuri
Lamba chapande jena e jena FM.
Tamaske.
Do Muriar Karkara.
Lamba chapande jena e jetati FM.
Buza.
Do Radio Takarkara.
Lamba chapande jena e jena FM.
Magaria.
Do Radio Kitari.
Lamba hembere go'o tobere joy FM.
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.
Studio Kalangu.